www.kwachadefine.com.
Loboti, yandi chadwetsa ndi loboti. Trafiki, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga changu, mafura nanditela ndili mabiwi. Ndiganata kubemzega, ababa ndili kumja kumapuzilo. Loboti, yandi chadwetsa ndi loboti. Cuba Central, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga changu, breakdown ni mchikangawa. Ndiganata kubemzega, magobidi yangu nivuta. Malanja zano ndidasunga, kudoba nkudigila ndidawa panya. Olomuli inu mugadarani, ineswa ndi muntu ndili ndizofoga. Zinarenga ndawi, kuri zitege zinduzi. Muzi wa plug out, network inse wakwatu mabampu. Mumana magu ofesi, lelo sindibela gulimalilo. Mumana magwabe, amene aja ndi yakumuzi. Muli ndi fundo zanu zozibagila. Jirori maizi wabwino zibangizo dilibe. Ndawi ya malipilo igafiga. Muli ndi fundo zanu zozibagila. Loboti, yandi chadwetsa ndi loboti. Cuba Central, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga changu, breakdown ni mchikangawa. Ndiganata kubemzega, magobidi yangu ndivuta. Chiro ya bwino ndidaibeza, huro mabebala ndiwa ndilibe. Mapuzilo ndigadamaliza, zidango vuda ndizo. Kukuba gose kuja, kumboli nari. Koma jifugwa ja ujeni, ujeni, loro lidafa. Loboti, yandi chadwetsa ndi loboti. Trafiki, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga changu, mafura nanditela ndili mabiwi. Ndiganata kubenzega, ababa ndili kumja kumapuzilo. Loboti, yandi chadwetsa ndi loboti. Cuba Central, bagenda figa mochedwa. Ndiganata kufiga changu, breakdown ni mchikangawa. Ndiganata kubemzega, magobidi yangu ndivuta.
Download on www.kwachadefine.com.